boy.
They call me burner.
It's platinums.
Hey, 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 hey. Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one paka, one Anita. When I'm boy, I try to kill a say. One paka, one paka, one Anita. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Kunde boy, I try to kill a say. One paka, one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot down
Ainama.
Hey hey hey.
Kashika
kuta. Onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Kashika kuta.
Ruksa kutunza. So sura so shepu. Mini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamutuba Kongo kabila, madongo lunyamila. And she so sweet vanilla, she the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu Gigi simuoni. Aje
Ainama
Mama
Ainuka.
Baby shot down
Ainama.
Hey hey hey.
Kashika kuta.
Onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey. Ruksa kutunza.
Oh ya got them. Toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yeni katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kangata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje
Ainama
Mama
Ainuka.
Baby shot down
Ainama.
Hey hey hey.
Kashika kuta.
Onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Kashika kuta.
Ruksa kutunza.
Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Hey, when I'm boy, I try to kill a say. One paka, one Anita. Hey, okay.
That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita.
Simba, my vision ni tashe. Vile madem zao na wakita.
Yes, boy.